napenda kinichombeza ekeza acha nisifie opeza la kokoles ongeza utamu nisikie tunapendana mimi na wewe biza biza bina tu mapenzi kichina para na wewe mwenzako misina polo halo halo sina kwaru kwaru Glitz yo shadow shadow I say hello hello miss karu karu Ni mwage mpunga mcharo charo My pop 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 My pop
Na vichungu na vitamu Kwenye mapenzi ya kwanza we na nidhamu Kila nkilamba chungu vitamu To the maximum mama siyo minimum Nasikia uzuwa nyumba cho Takujingia mpaka bangalo Kama mchungu weka kalingo Take it to the places that you never know
Unanichanganya kadada Kutu na kuwaza kadada Kwa mapenzi yako kadada Kanifanya nioni kaniboro kadada
Yee Hello, hello, sina kwaru kwaru
Bang, bang
Bad girl, it's your shadow, shadow I say hello, hello, miss karu karu
Bang, bang
Mwage mpunga mcharo, charo Mapop
Yeah.
Mapop Mapop
Yeah.
Mapop
Oh,
Mapop
I love
Mapop
I love
Mapop
I love
Mapop
I love
Liza, uh-oh.